VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasaritti meter bandi digdemishan isodomito kurrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqaba fagoof dioda radio satellite nail sat even internet in kanen saganta kenyordo fajirtan daggeffato ta kenya jalla tamo akkamoltan Kamisa Gurandala Kuda Sagal Barakumalamaf Kudashan Akalakov Satyopiatimo Gurandala Kudalama Barakumalamaf Torba Kesumesan Kesanara Nina Modanditi.
Kanudu Bisontu Jeveurati Matan Udu Jordan Ugurimotu Malibia de Girsa Adunyak Aburajuru Akaka Ugafate.
President United States Barack Obama Oganon Nawasaf Kanamantilia Dada Adunyarajran Akatokumad An. Wada soba kan fint aleyi amantitin kennamo fra lolanif yada gurmule shorkesu ta durat abbatan gafatani jiru kun gabasa kenyo duke sati university finfinet duratan kutabar nota science siyasaf hariro ala ka kutasanet gargara professoratan dr marara guddinarra kontrat noji kutamu mormudan taita sani galakisu talaya galfatan kanarat modu dabo gabasa ballakabna Kantom Bersa eggate diatu kopin fayas dabaresa eggate dufa kopile kenya marafu agat umrasa ganta kenya tinwalin turajen raggifato ta kenya balen so dutif garatu jubeta debinu.
Tarkamfin hokkara garen Islamic State Boko Haram fudatan nageenyaaf tasgabbee addunyaaf sodaachisaadha garuu mootummoonni naannoo addunyaa yeroo tokko tokko shororkeessummaa jajjabeessuu jechuudhaan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa baankii muun qeeqan. Hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun gumii farra shororkeessummaa kan White House'iin qophaa'eef Washington keessatti geggeeffame irratti kana dubbatan. Mr. Baankii muun aangawoota biyyoota 60 ibsa kennaniin finxaaleessummaa ittisuu fi mirga namaa eegsisuun waan adda ba'anii ilaalaman miti jedhan. Gumii farra shororkeessummaa kan White House keessatti qophaa'e kanarratti President Obamaanis hoogganoota addunyaaf waamicha dabarsaniiru gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa.
Wada soba kale listumma durat abbachu da fakkasumas yada garelen shorke sota wa islamarrat qaban fudatama dabsisuf hogganonni civikif kanamanti kanen gutumma dunya rajiran tokumma akkommatan president United States Barack Obama gafatan
They do depend upon the misperception around the world that they speak
Ummata amantii islaamaa ordofutti akkaataatti dubbatan anga tokko qabaachuudhaan addunyaa irratti hubannaa jiru dogoggorsu amantiin islaamaa okkara akka qabu walitti bu'iinsi agi tokko ummata siivilii keessa akka jiru dubbatu shororkeessonni muslimoota biyyoota caalaan kanneen falaasama jibbinsaa mormaniif akka hin dubbanne beekamaadha jiran pirezidaant Obamaan. Itti fufuudhaanis jarreen kun nama maraataa kan maqaa amantii waaqaatiin kiristaana yookaan juudota yookaan budistoota yookaan kanneen amantii hindu ordofan ajjeesuu bakka bu'a yoo ta'e malee islaama bakka bu'uu jedhanii dubbatan. Amantiin kamiyyuu shororkeessummaadhaaf itti gaafatamaa miti garuu ummanni okkaraaf shororkaa dhaqqabuuf itti gaafatama qabaa jiran pirezidaant Obamaan. Walgayii White House keessatti leellistummaa okkaraan guutame dura dhaabbachuudhaaf qophaa'e irratti kan kana dubbatan Obamaan United States biyyoonni gama dhiyaa islaama irratti duulaan jiran jedhanii ka duulame ummata yaada islaamaa dogoggorsee qabatee jiru irratti jechuudhaan hubachiisan. Pirezidaant Obamaan jiloonni argamanii akka himanitti duulli leellistummaa irratti geggeeffamu duula waraanaan qofa kan injifatamu miti jedhani jiru.
Given the complexities of the challenge and the nature of the enemy, which is not
haalli jiru wal xaxaa ta'uu fi diinni nu waraanu raayyaa waraanaa baratame waan hin taaneef jecha hojiin kun yeroo gaafata. Kana malees dammaqinaan hordofuu cichaan keessa darbuu fi itti yaaduu gaafata. Ta'us jaarraa lamaaf akkuma argaa turre dhumarratti akka injifannu ofirratti amantaa qabaa jiranii jiru. Ofirratti amantaa akkasii hanga tokko kan naaf kenne hawaasni addunyaa shororkeessota bineensa ta'an kanarratti deebii jabaa naaf kennarraati jiranii jiru pirezidaant Obaamaan. Musliimonni falaasama gara jabinaa randeebi'aa kanarraa akka of fageessan pirezidaant Obaamaan kallattiin gaafatanii jiru. Aangawoonni biyyoota 60 ta'an akkasumas hoogganoonni amantiif hoogganoonni poolisii kan guutummaa Yuunaayitid Isteets walga'ii waayit haawus keessatti gaggeessameef arra xumuramu kanarratti argamanii jiru.
Joordaan kaleessa galgala wuxnee ugura meeshaa waraanaa mootummaa Liibiyaa irra kaa'ame akka ka'u gaafattuuf kan gola nagee eegumsaan qophaa'e raabsitee jirti. Meeshaan waraanaa garee finxaaleeyyiif akka hin dabarre kan dhaabsisuuf mootummaa Liibiyaa beekannaa sadarkaa addunyaa qabu gara Tiripooliitti akka deebisu dhiibbaan akka godhamu jedha wixineen sun. Golli nagee eegumsaa haala Liibiyaa keessaa mari'achuuf har'a wal ga'anii jiran. Mariin kun kan dhagaame erga gareen finxaaleeyyii Islaamummaa kiristiyaanota 21 kanneen Liibiyaa keessatti ukkaamsamanii butaman morma muruu isaanii viidiyoo agarsiisu mul'atee booda. Ministeerri dhimma alaa Liibiyaa Mohaammad Al-Daahir haala Liibiyaa keessaa hamaadha jechuudhaan addunyaan nagaaf tasgabbiin gamasitti akka buuf itti gaafatamtu irra jira jedhaniiru. Masriin jalqaba torban kana garee Islaamik Steet samiirraan haleeluu ilaalchisee Qaataar ambaasaaddara ishee kan Masrii mariidhaaf biyyatti deebistee jirti. Masriin wixata darbe erga viidiyoon garee finxaaleeyyii kun kiristiyaanota Masrii sana morma muru argame sa'aatilee haga tokko booda haleellaa sana geggeessite. Qaataar garuu murtii sana qofaa fudhachuu isheetti yaaddoo qabdu dhageessiftee jirti. Liigii Arabaatti jila Masrii kan ta'an Taareq Adel gama isaaniin Qaataar diddaa agarsiisuun deeggarsa isheen shororkeessummaaf qabdu jechuu isaanii dhaabbati oduu mootummaa MENA'n gabaaseera. Gumiin walta'iinsa galoo galaanaa yaada Qaataar kan deeggaru si'a ta'u Qaataar biyyoota miseensota isaa ta'an 6 keessaa tokko. Biyyoonni lamaan keessumaa erga pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa El-Sisi fonqolcha mootummaa pirezidaantii duraanii Morsi irratti bara 2003 geggeessanii as hariiroon isaanii laaffataadha. Tattaaffiin farra eboolaa kan Afrikaa dhihaa keessaa yeroo awwaalcha of eeggannaan waan hin godhamneef akkasumas namoota dhibee kanaan qabaman adda baasuu dhaabuudhaan dadhabaa adeemu jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa baatilee hedduudhaaf faca'ina eboolaa dhaabsisuudhaaf kanneen dhibee kanaan qabaman adda baafamanii qoratamuu yookaan kanneen dhukkuba kanaan du'an hojjettoota huccuu ofirraa ittisan kan addaa keeyyataniin awwaalamuu akka qaban akeekkachiisaa ture. Garuu gabaasii haala eboolaa kan WHO akka jedhutti xumura torban darbee Giinii keessa namoonni 39, Seraaliyoon keessa immoo namoonni 45 of eeggannoo malee awwaalaman. Namoonni 40 dabalaa erga kellaalee wal'aansaa fayyaa keessaa miliqanii booda du'uu isaaniillee ibsameera. Jaarmichi tokkummaa mootummoota akka jedhetti namoota dhibee kanaan qabaman moggaatti qooduu dhabuun miseensota hawaasa isaanii balaa hamaa kan vaayirasii kanaan qabamuuf saaxila jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ribxee loltoonni adda baatota deeggartoota Raashaa magaalaa gama baha Yukireen ijoo qabachuun isaanii lola dhaabinsa sadarkaa addunyaa kacabsu ta'uu pirezidaantiin Yukireen beeksisaniiru. Pirezidaant Peetroo Poroshenkoo yaada kana kan kennan har'a hoogganoota Raashaa, Jarmanii fi Faransaay waliin telefoonaan erga mari'atanii booda. Kiyiv kaleessa loltoonni Yukireen kumaan lakkaa'aman dabaalseef keessaa akka ba'an ajajjee jirti. Pirezidaantiin Yukireen hoogganoota haalli dabaalseef keessatti ta'e waliigaltee lola dhaabinsaa Minsk akka guutetti akka isaan hin ilaalle ibsanii jiran. Mr. Poroshenkoon adda baatonni deeggartoota Raashaa loltoota Yukireen qabatan mara akka gadhiisan gaafataniiru. Gurmuun nagee eegumsaa akka sadarkaa addunyaas nageenya naannoo bakkatti akka deebisuus gaafatanii jiran. Iyyati sun ribxee loltootaaf hoogganoota Mooskoon fudhatama dhabe. Taalibaan Afgaanistaan keessaa gabaasaalee sabaa himaa kan gareen kun bakka bu'oota Yuunaayitid Isteets waliin Qaataar keessatti har'a maree eegalu jedhu haalee jira. Dubbiimaan garee lootee seentota Islaamummaa Zabihullaa Mujaahid telefoonaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti gabaasaaleen sabaa himaa sun kan lafaa kaasee dubbatameef kijibaa jedhan. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets gabaasaalee sana laalchisee yaada kennaniin qaban. Dhaabbati oduu Rooyters maddeen Taalibaan maqaa dha'uun akka gabaasetti gareen finxaaleeyyii sun har'a Qaataar keessatti aangawoota Yuunaayitid Isteets waliin marii geggeessuuf karoorfate jedhanii jiran oduu namaaf qabnu kana.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔት ኩታ በርኖተ ሳይንስ ሲያሳቲ ፋሪሮ አላፍ ጋርጋራ ፕሮፌሰር አከታን ዶክተር መረራ ጉድናራ ኮንትራን ሆጂ አበሙ ዱራታን ኩታ በርኖተ ሰና ዶክተር ካሰውን ብራኑ ሞርመኒጅሩ ሐለከነ ከሰት ኢትጋፈተመ ኪያን ኢትፉፉን ኪያ ገመ ሞራሊቲን ፉደተ መንቀቡ ከጀረን ዱራታን ኩታ በርኖተ ሳይንስ ሲያሳፍ ሐሪሮ አላኩን ታይታ ሳኒ ገለክሱራፍ ጠላ ገልፈቹ ሳኒ ዱበቱ ተርካንፊን ገመ ዩኒቨርሲቲ ቻ ነረት ፉደተመ ሎጊ ፖለቲካ ትገጀረን ዶክተር መረራ ጉድናሞ መነሙርቲት ኢመና ኢፈቹራፍ ከቆጳ ጅረን ተውዱበቱ ገባሳ እስክንድር ፍረው ሶራቱ ዴዛ
ነመ ዶክተር መረራ ፊ ኤየም ሁጂ በሬሱ ድናን ሁጂ ራቧ ጀልኩንኒ ዶክተር ካሳውን ብራኑት ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔት እትጋፈተማ ደመ ሲያሳት ይፍበርኖት ብያላት ዶክተር ካሳውን ጠላያ አመጂ ድደም ኢትኮ በርኩም ለማፍቶርባ ደመ በርኖት ሶሲዮሎጂ ቲበሬሰን እትጋፈተሙማ ደመ በርኖት ራቧ ጀሌቲን ሙርቴፈዴ ጀል ገባሳን ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ጠላያ ተነለክ ዱብስ ዱበት ሀጊ ጉዳኒ ዋምቡልቾቲ ኦላኖን ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ኢታና ፕሮፌሰራ ዶክተር መረራ ጉድናት ይፊ ሁጂ እወተኒፍ ጀል አክቡልቾቲ ዩኒቨርሲቲ ዋን ዶክተር መረራፍ ሁጂ ከኑ ዲደኒፍ ኳን ሀሬሱ ዲደኒፍ እርዴቢያኒ ላላንለ ጋፈደ ደደበ ጀል ዮአከነታቴ ቡልቼንሲ ፍንፍኔ ቡልቼንሲ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቱ ፌዲፊ ጋፊቴ ነታ ደሜ በርኖተ ተና ዴቢከኑ ዳቡ ንሳ ገራና ሜሴው ጂራቦ የጀ ዶክተር ኩን ቀልቢ ተና ደሜ በርኖተ ተና ዱርዴሙ እንደንደው ጀደ ዩጂ ራክ ቡዱበት ተናፊ ቢቶቴ ሲቶኮ በርኩም ለማፍቶር ባጀል ቀበ ኢትጋፈተሙማ ደሜ በርኖተ ሳይንስ ቲፊ ኢትጋፈተሙማ በርኖት ቢያላካ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ራቦ የጀ ሙርቴ ፈደየ ዶክተር ካሳውን ዋን ጣላየራ ተበረስተና አፋንን ዱበቹ ፈሞ ሳቲን ቪኦኤን በርባደ ተርገሙ እንደንደን ነሚ ኮንትራቴ ሁጂ ኤረሱፍ ድና ዲዳኒቭ ኮኒን ዶክተር መራራናሞ ዶክተር ካሳውን ቆፋሚቲ በርሲሶቲ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ሄዱኑ ሙርቲታነ እንጃለነጀ
አብሬ ማስተምራቸውም ለነገሩ የዩኒቨርሲቲ ብዙ የማቃቸው ሰዎች
አከንጀ ወሪ ወሊም በርሲም ኑካናቤ ኩነሚ ሄዱኑ ሙርቲታናቲ ገራሃማት ነሚ ገራናማትን እንጀሮ ወሪ በራ ኃይሌ ስላሴቲ ነበርሲስ አርዳለ ዩኒቨርሲቲ ከሶጀቹ ጅሩት ጅራ ሀገም ቤኩቲ ነሚ ዩኒቨርሲቲ ከሳ በርሁጂ ናዴሬሳ ጀዴ ዶዋታን እንጅሩ ጀር ዶክተር መረራን በርሲሳፊ ኢትጋፈተማ ደሜ በርኖታ ዩኒቨርሲቲ ቲፊ ተነቆፋሚቲ ኢትጋፈተማ ፓርቲ ሞርሚቱለ ፓርቲ ኮንግሬሲ ቢዮለስ ኦሮሞታ ሶቺ ፌዴራሊስቲ ኦሮሞቲ ወልትዳ ባላምቴ ነሚ የያቤስ አመለ ኢትጋፈተማ ፓርቲ መድረኪፊ ኢትጋፈተማ ደሜ ሀጃ አላታ ፓርቲ ተናች ዋን አን ፓርቲ ተነኬስ ጅሩፊ ተነናራቱ ጀተኔጀ
እኔ ብቻ ሳይሆን የሚሰማው ሰው ሁሉ በዛ ሌላ ምንም ምክንያት የሚያስበው ነገር የለውም
አከነጀ ነዲሲ ነሚ ተናጨቀሱ ጅርጭፍቱንዩ ነሚ ተነት ገራይን ማትን እንጅሩ ገን ዲደሚ ሰዴቲ አስከሶ ጀደቲ በራታንቶክና ሂማቴን በኩ ሁጂ በለስቲ ጀደኔቲን ጉያቶኩ ፈገነውነት በረሰኒን በከን ተናፉዩ ወኒ ዋን ነሚ ተናሚቲ ዋንብራ ጅራ ጀሌቲን ዱበት እንጅሩ ተኖማፍ ጀደኔቲን ገሙን ፓርቲ ከናፊ ተነጀተኔ ጀል አኩምሬ ፉሌ ጀደ ወርበራ ሄደ ስላሴ ነበርሲ ሲ አርዳለ አሱም ከይሰ ጠርጉት ጅራ ወርበርሱኒ ሁጂ ጋፈቴቲኒ አገገን ኩዳኒ ይትደበላኔፍ አጊቶ ከሞገን ኩዳኒ ጫላዩ ኮንትራት ሳኒ ሃሬሰኔፍ ይሁንም ጅራ ጀል ዶክተር መረራን ዱብተና ማነሙርቲ ይመደቲኒ ዱብተን ሴራን ፈልመዳ ጀደቲን ዩኒቨርሲቲ ሙት ጅራ ታቱለ አማቲ ቡልቾትራ ዴቢ ነርገን ገማ ቡልቺንሳፊ ገማ ሴራለረ ነሚ ዴቢና ዴቢስን ጅሩጀን ዶክተር መራራኒ በሪ ሁጂ ኢሳ ዱማቱለ አኩምናም ጩፋቡይ ቶልቸኔ አክ ገነ ሰዲ ኮንትራቱ ጂ ናዳ ባለን ጋፈደ ደበጀደ ደረሱ ድና ናሞ ደሜ በርኖታ ከሳ በርሲሱ ፊ ኮንትራታን ሆጀቹፍ ጋፈደ ጀደ አችለ ተሞ ቡልቺንሲ ፍንፍኔ ሉካን ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ጀቹ ምንዳ ናከኑ ዲዳኒ ጀደ ጂቶርባን ደብራኒ አሲትዩ መንደማለ ሁጀቻ ክትርዱበት ዋን ዶክተር መራራ የማታን ረቲ እስክንድር ፍሬው ቡልቾት ፍንፍኔ ከሱመቱ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔራ ዴቢ አርጋቹፊ ሳቲ ኒበርባደት አርጋቹ እንደንደን
አሜሮን ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚሽን ታጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬረ ደቂቃ አፍርተሚሽን ደብሬጅረ ደገፈቶ ተገኛ ኮፒታኑ ጥጨው ከኛ ድሮ ወለ ጃምቦ ጆተ ከነን ሲናፈራ ቲምባራ
ሰልፉን
sol barbano mali folla na jarziana ni wajinula na wai
ramari kwatu wajinta bana batane sawani marabana
wai sol barbano mali folla na jarziana ni wajinula na wai yubariu gopeyo besu kanabora anna mundo besu
ጃምቦ ጆቴ ወለሳ ከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደደጌ ፈቶ ተከኛ ከደጋ ጅርተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ኩን ቶርባኒቴ ሮቶ ኮከዲያቱ ቆፒ ፈያል ቆፒናራ ገመፈያቲን ቆፒሌት ያተን ኢላቺ ሱዳን ወልገያስ ቪኦኤ ከሰትገገ ሰሜት ሃለ ዱኩበይ ቦላ በአፍሪካ ገመጥያ ጊኒ ከሳት ፉሬፈታ ጃለኔ ቱዲስ
ፈያና ማፍ ሃሎ ተፈያ ወሊን ሂደተ ቀበንረት ቆዲ ሰባሂማ ማሊ ከጀዱ ማሪን ቶኮ ቶርባንደር በአስ ገልማ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ከሰት ገገፈሙ ዋህል ከኛ ሰለሞና ባቴ ገባሴ ጅራ ዋይ ፈያ ዲሞቲ ሃዋሱማ ከሳቶ ኮዮቶ immonni hawasumma kun immo qunnamti barbaadu qunnamtin odeeffanno jirataanan odeeffanno waljijjiruun dhukkubi rakko guddaatu hingeessisinitti suuf dandeessisa kanaaf gama odeeffanno jiru waliin ga'uun sabaahimaan qooda odaanaa akka qaban marii VOA'n gaggeessee fi guutummaa addunyaarratti kallattiin darbaa ture kun hubachiisee jira walga'iin kun marsaa intarneetiin akkasumas tuwiitariin mariin irratti gaggeeffameera marii kanarratti waltaato annaa dhukkuboota kan Ameerikaa yookaan CDC sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID irratti hirmaatanii jiru. Director VOA David Ansor ennaa dubbatan.
It's my pleasure to welcome our distinguished panelists and guests to this timely discussion on the impact and value.
Guutummaa addunyaa keessatti fayyaa namootaa bifa jajjabaatiin eeguuf quunnamtii uumuudhaan bu'aa iddoo adda addaa eegsisuuf marii qophaa'e kanarratti kanneen argamtan baga nagaan dhuftaniin jedha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa qiyyaafanni waa'ee fayyaa irratti qabu daayirektara kata'an David Ansor ibsanii turan.
At VOA, coverage of health plays an important part in our mission.
VOA keessatti ergama qabnuun waa'ee fayyaa dubbachuudhaaf qooda akkaan barbaachisaa qabna. Oduu dhugaaf qabatamaa ta'an kan ilaaleen odeeffannoo kennina. Qorannaaleen sadarkaa addunyaatti geggeeffaman akka agarsiisanitti dhaggeeffattoonni VOA caalatti dhaga'uuf argachuu ka fedhan keessaa qophiin fayyaa tokko. Oduu naannoo jiranitti taansee qophiilee dhaggeeffattoota hedduu qaban keessaa tokko qophii fayyaati.
Mata duree waa'ee fayyaa kanarratti waaltaan to'annaa dhukkubootaa kan Ameerikaa CDC akkasumas USAID fi ministiriin dantaalaa Ameerikaa deeggarsa bal'aa gochaa akka jiran ta'uu kan ibsan David Ensor waggootii darban 18 keessatti deeggarsa USAID kenneen dhaggeeffattoonni miliyoona hedduu dhaqqabuuf danda'amuu fi odeeffannoon waa'ee fayyaa akkaan barbaachisoo ta'an waliin ga'uu danda'amuunsaa ibsamee jira. Hundumaa caalaa jedhan daayireektarri VOA David Ensor aardilee addunyaarra jiran shanan keessatti hawaasni naannoo dhimma fayyaa kan ilaaleen dubbisuun danda'ameera. Akka fakkeenyaatti Afrikaa maqaadhaan.
In West Africa, we have run and we are now running an effective campaign on Ebola. Sharing stories.
Afrikaa dhihaa keessatti dhukkuba Ebolaa irratti duula milkaa'ina qabu geggeessee ture. Ammas geggeessaa jira. Seenaan dhiyeessinuuf beeksisni uummataaf dhihaatu dhaamsattiin barsiifamu ta'uun sabaa himaa naannoo fi BBC waliin wal jijjiira. Isaan kan keenya dabarsu nuti immoo kan isaanii dabarsina.
Fakkeenya biraas itti fufaniiru daayireektarri VOA.
In Nigeria, we have a popular radio program that focuses on maternal and child health.
Nigeria keessatti fayyaa haadholii daa'immanii akkasumas kan waliigalaa sagantaa karoora maatii dhukkuba sombaa busaa irratti kan qiyyaafate sagantaa raadiyoo jaallatamaa qabna. Akkasumas deeggarsa waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan Ameerikaa yookaan CDC kan of keessaa qabu duula waa'ee dhukkuba pooliyoo hubachiisu waggaa darbe jalqabnee geggeessaa jirra.
Somaaliyaa keessatti piroojektii pooliyoo kan isa Naayijeeriyaa keessaa fakkaatu VOA'n akka qabu Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Burundii, Ayivoorikoos, Taanzaaniyaa fi Mozaambik keessatti immoo dhukkuba HIV/AIDS ittisuu, wal'aanuu, loogii gaggeeffamu dura dhaabbachuuf gabaasuu akkasumas odeeffannoo dhiyeessuun barsiisaa jedhanii jiran. Biyyoota Eeshiyaa keessaa Baangiladesh keessatti VOA'n raadiyoo fi televiziyoonaan sagantaa dabarsuun akkasumas piroojektii gaggeessuun fayyaa daa'immanii akkasumas lubbuun akka jiraatan gochuuf yaalii jabaa gochaa akka jiru ibsameera. Seenaa milkaa'inaa irratti hundaa'uudhaan gaazexeessotaaf leenjiin kennamuu hojii VOA isa guddaa ta'uu daayireektarri VOA ibsanii guutummaa Afrikaa, Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa kibba bahaa keessatti gaazexeessonni dhukkuboota daddarboo kan akka avian fluu fi kanneen biroo maal akka ta'e akka hubatan godhamaa jiraa jedhan. VOA'n afaan Ingiliffaa fi afaanneen kan biroo 47 guutummaa addunyaa irratti sagantaa tamsaasuun jireenya namootaa fooyyessuuf lubbuu isaanii badiisa irraa baraarsuuf hojjetaa jiraa jedhu David Ensor. Dhaabbatoonni federaalaa yookaan kan mootummaa yaalii kana keessatti VOA waliin dhaabbachuu isaaniitiif daayireektarri VOA David Ensor jabeessanii galateeffataniiru. Marii gaggeeffame kanarratti fayyaa uummataa eegsisuuf danqaan jiran kan ibsaman yoo ta'u odeeffannoo fi beekumsi ga'aan dhabamuun rakkoo akka ta'e dubbatameera. Kanammoo uummataan ga'uuf sabaahimaan qooda olaanaa akka qabaatan dubbatameera. Sabaahimaan gama tajaajila eegumsa fayyaan qofatoo hin taane hariiroo guyyaa guyyaa keessatti qooda akka qaban kan ibsame yoo ta'u kunis jijjiirama amalaa argamsiisuu of keessaa qabaa jedha mariin kun. Mata dureen keenya lammataa dhukkuba Ebolaa kan Giinii keessaa irratti akkasumas wabii nyaataatti fuulleeffata. Biyya weerara dhukkuba Ebolaan akka hamaatti dhaamte Giinii keessatti wabii nyaataa haaraa argamsiisuuf karoorfamee jira. Jaarmayaan nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaaf mootummaan Giinii yaalii gochaa jiran kana tumsuuf baankiin addunyaa doolaara miliyoona 5 kennuuf jira. Akka Joodi Kaappaa asuma raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gabaasetti. Weerarri dhukkuba Ebolaa Giinii keessatti ega jalqabee waggaa tokko irra xiqqoo darbee jira. Erga sanaa qabee namoota 3,100 Ebolaan qabamee kanneen keessaa 2,000 caalaan biyyattii keessatti dhuman. Kutaa Afrikaa dhihaa keessatti waajjira nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa kan hoogganan Vincent Martin Dakar keessatti kan maaddeeffatan yoo ta'u faca'inni Ebolaa suuta jechuun oduu gammachiisaadha jedhu.
There is a feeling of relief. In some of these communities,
haalli jiru raafamaa ta'us hawaasota kana hanga tokko keessatti boqonnaatu jira. namni hundinu haala jiru dammaqina guddaadhaan caqasuu qaba yoo kun ta'e boolaan deebi'ee nammaatu.
Gini keessatti dhukkubii boolaa oomisha nyaataa irratti kufaatii hordofsiisee jira. Garuu jedhu Maartin kufaatiin kun kan oomisha qonnaa irratti qofa fuulleffate miti jedhaniiru.
What was more important during the crisis was not so much the impact on the production per se.
Rakkoo dhaqqabe kana keessatti waan akkaan barbaachisaan dhiibbaa oomisha qofaa irratti ga'u miti. Dhiibbaan inni gama gabaa sadarkaa addunyaa fi daldala irratti geessisee fi galiin maatiin qonnaaf daldala irratti hirkatan dhaban dabalata. Kan hawaasota Ibolaan seene miidhes isuma kana.
Baadiyyaa Giinii keessatti wabii nyaataa argamsiisuuf yaalii ta'u jaarmiyaan nyaataaf qonnaa deebii kennuuf karoora baase qaba. Karoorri kun maal irratti qiyyaafate? Maartin deebii qabu.
This Ebola program has four main pillars. The first one is about social mobilization and
sagantaan Ebolaaf ba'e kun karoora hijoo afur of keessaa qaba. Tokkoffaa ummata sossoosuuf dadammaqsuu, lammaffaa oomisha qonnaa dabaluuf, sadaffaa ummanni cichaan rakkoo kana keessa akka darbu gargaaru, afraffaa hojii jiran qindeessuu of keessaa qaba.
Maartin akka dubbatanitti sagantaan kun namoota baadiyyaa leenjisuun attamitti Ebolaa ittisuu akka danda'an barsiisuudha.
We will sensitize around 240,000 people to these prevention measures.
Namoota 200,040 sagantaa leenjii ittisa Ebolaa keessa akka seenan feena. Hojii lammaffaan proojektiin Giinii of keessaa qabu oomisha qonnaa jajjabeessuu, sanyii midhaanii, xaa'oo, meeshaa qonnaa fooyyessuudhaan baatii oomishaa dhufuuf qopheessuudha. Kunis rakkoo marsaa biraa akka hin jiraanne ittisuuf gargaara.
Karoora Ebolaaf ba'e kun carraa hojii gama argamsiisuunis kaayyoo qaba. Dargaggoonni 2,000 ta'an hojii hojjetanii maallaqa akka argataniif proojektii kana keessatti lafa kaa'amee jira. Rakkoo Ebolaan geessise keessaa ba'uuf hawaasaaleen adda addaa yeroo barbaadu ka jedhu jaarmiyaan nyaataaf qonnaa katakkummaa mootummoota tarkaanfii barbaachisu amma hin fudhatamu taanaan ummanni Giinii miliyoona walakkaa ta'u. Amma kaasee waggaa tokkoof wabii nyaataa hin qabu jechuudhaan akeekkachiisee jira. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jedhega kanumaan hin xumura. Torbe olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com jedhannuuf ergaa. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabda irratti nuuf kaa'uu dandeessan immoo 2255992 extensioniin 13. Feesbuukii irratti yoo nuuf quunnamuu feetanis ni dandeessu. Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jedhannuuf seena.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Tarkaanfiin hokkaraa gareen Islaamik Isteetiif Bookoo Haaraam fudhatan nageenyaaf tasgabbii addunyaaf sodaachisaadha. Garuu mootummoonni naannoo addunyaa yeroo tokko tokko shoror keessummaa jajjabeessu jechuudhaan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon qeeqanii jiran. Joordaan kaleessa galgala wixnee uggura meeshaa waraanaa mootummaa Liibiyaa irra kaa'ame akka ka'u gaafatuuf kan golnaga eegumsaan qophaa'ee raabsitee jirti. Meeshaan waraanaa garee finxaaleeyyiif akka hin dabarre kan dhaabsisuuf mootummaa Liibiyaa beekannaa sadarkaa addunyaa qabu gara Tiripoolitti akka deebisu dhiibbaan akka godhamu jedha wixneen sun. Masriin jalqaba torban kanaa garee Islaamik Isteet samiirraan haleeluu laalchisee mariisisuuf jecha Qaataar ambaasaaddara ishee kana Masrii manatti waamtee jirti. Masriin wixata darbe erga viidiyoon garee finxaaleeyyii kun kiristiyaanota Masrii 21 morma muran argame sa'aatii hanga tokko booda haleellaa sana geggeessite oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,900, 11,965 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo hertzii 9,485 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.